Jeg vil bare ønske deg velkommen til, til Huskirke. Litt sånn praktisk informasjon. Vi er en liten huskirke som samles her hver torsdag og tirsdag. På torsdager så har vi undervisning, litt god mat og fellesskap. Og på tirsdager så treffes vi og har bibelstudie. Så da lukker vi opp Bibelen, og så snakker vi ofte om talen som var på torsdag. Eller så bare tar vi opp ting som står i Guds ord, som vi lurer på, som vi synes er vanskelig, eller oppmuntrende, eller ja, ting som vi lurer på. Så her er alle velkommen hver torsdag klokka 8, for de som vil det. Og det som er hele hensikten med å ha en huskirke, det er ikke at det skal være en koseklubb. Det skal være, dette er et fellesskap der vi skal samles for å ære Jesus, for å bli mer kjent med han og tilbe, fordi at han er den grunnen til at vi samles, for at vi tror på han som Gud, Guds sønn, som døde for syndene våre på korset på Golgata for 2000 år siden. Og når vi samles, så samles vi alltid i Guds ord. I just take a little bit introduction, who we are, what we do here. Vi samles alltid i Guds ord, og vi har holdt på nå i en par måneder, og vi har vært i 1. Peters brev. Shane har undervist vers for vers gjennom 1. Peters brev. Vi har kommet til godt ut i kapittel 2. Og Shane reiser jo hjem igjen nå om 2 uker, kommer tilbake litt senere, men da begynner vi i 1. Johannes brev, kapittel 1, vers 1, og skal gå utover. Så vi går inn i bøkene i Bibelen og underviser derfra, for det er det vi er kalt til som menighet og kirke. Og så skal vi ha godt fellesskap og ha godt lag, for det er også veldig, veldig viktig. Så har vi jo da nå, eller jeg har jo besøk av Tony fra USA. De fleste her vet jo hvem han er nå. Og han skal undervise i dag. Og vi skal i dag ha et tema som er veldig interessant. Kommer til å bli veldig utfordrende sikkert for en del ting. Vi skal snakke om en bibelsk kirke. Hva er en menighet? Og hva er en bibelsk menighet? Og vi skal inn på en del aspekter av hva en bibelsk menighet er for noe. Tony underviser, jeg kommer til å tolke. Så vi kommer til å gå litt sakte da enn vanlig, siden det er tolk. Men det har vi med. Sånn at da starter vi kvelden med litt mer bønn, og så gir vi bare ordet til Tony. I say we just start with some prayer, and then we give the word to you, who can teach the word of God.
Wonderful.
Far, igjen så kommer vi framfor deg med takknemlighet for denne muligheten til å samles. Herre Jesus, det er bare en grunn til at vi vil være her, og det er fordi at vi vil bli mer kjent med deg. Jesus, vi takker deg for frelsen, og takk Herre for at du kom som en soning for våre synder, slik at vi ikke skal gå fortapt her. Og vi takker og priser deg, Jesus, for at du var villig til å komme for oss. Herre, må du røre ved oss denne stunden. Herre, må du gjøre oss mer lik deg. Herre Jesus, må du åpne våre hjerter og vårt sinn, slik at vi får se mer av dine sannheter og ditt ord. Ikke fordi det er teori, men for at det skal bli til liv, Herre. Så ber jeg Jesus om at denne kvelden må gjøre oss litt mer lik deg. Når vi går herfra i kveld, når vi er ferdige, Jesus, så har vi lyst til å tjene deg enda mer. Og vi får lyst til Jesus til å fortelle hvem du er til andre og hva du har gjort for deg. Velsign Tony, velsign alle som har kommet, Jesus, i ditt hellige navn. Amen.
Amen. Amen. Well, I have really enjoyed being here for the last 10 days or so.
Det har vært veldig fint å være her de siste 10 dagene.
It's been a blessing to be part of the conference and to speak at so many different meetings and to preach on the streets.
Det har vært fantastisk å være en del av konferansen som vi hadde, og også vært på gatene og talt der.
But I've been looking forward to this night, I think most of all.
Virkelig sett fram til denne kvelden.
To be together with brothers and sisters in fellowship in the home and surrounded with the love of Christ and love for each other.
Ja, og ha fellesskap med søsken i Kristus og ha fellesskap og samles i Guds ord.
and a love for God's Word. The Word of God is going to do most of the teaching tonight. Which means we're going to read a lot of it. And what we're going to look at tonight are the characteristics of a biblical church. And we find a lot of those characteristics in the book of Acts.
I'm just going to get the link to my
Bible. Oh, sure. Yes, we have plenty now.
Og det var blyant også, ja.
Blyant også, ja.
Hey, don't you have a lot of pins downstairs?
I do have a few.
Yeah. Could you borrow some? Oh,
absolutely.
Cool.
Does everyone have paper or anything to write on?
No.
So you need some paper, too.
Yeah. I'll check on
you. I'll be right back. Oh, okay.
Thank you.
Paper imported from the U.S.
Må ta deg som trenger.
Hvor lenge er det? Jeg bruker ikke alle.
No, no. No. You are to feed on the word of God, but not with your teeth. A little bit, yes. Yes.
I'm thinking.
I don't know.
Yes,
sir. I want one.
You want blue?
Yeah.
Anybody else? Yeah. Anybody else?
Okay.
Okay. So we're going to look tonight at the characteristics of a biblical church. Now there are too many to count.
Det for mange å telle.
We're going to look at 9 of the ones that that came to mind in my study today. We're going to look at the mission of the church. The leadership of the church. The body life of the church. Discipline within the church. Supporting missionaries.
Og bidra for missionærer.
Sending missionaries.
Og sende ut missionærer.
Caring for persecuted and struggling Christians.
Og bry seg om forfulgte kristne.
The boldness of the church.
Og motet til en kirke.
And the prayer of the church.
Og kirkens eller menighetens bønn.
So let's turn to Acts chapter 1, the very beginning.
La oss se på apostelgjerningen 1.
Beginning in verse 1. And I'm going to read verses 1 through 11.
Apostelgjerningen 1, vers 1 til 11.
Unfortunately, I'll have to read in English.
Ja, då läser Tony på engelsk, men vi kan ju följa med.
My Norwegian is limited to knowing the difference between hun and bund. Which I think would be helpful to most men to know the difference.
Right.
Yes, yes. The Word of God tells us this. In the first book, O Theophilus, and again, Luke is the author of the book of Acts. And so
Lukas er forfatteren av apostelgjerningene.
So the first book he's referring to is the Gospel of Luke.
Så den første boka som han refererer til er altså da Lukas evangelium.
In the first book, O Theophilus, I have dealt with all that Jesus began to do and teach until the day when he was taken up, after he had given commands through the Holy Spirit to the apostles whom he had chosen. He presented himself alive to them after his suffering by many proofs, appearing to them during 40 days, and speaking about the kingdom of God. And while staying with them, he ordered them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which, he said, you heard from me, for John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now. So when they had come together, they asked him, Lord, will you at this time restore the kingdom of Israel? He said to them, it is not for you to know times or seasons that the Father has fixed by his own authority, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. And when he had said these things, as they were looking on, he was lifted up, and a cloud took him out of their sight. And while they were gazing into heaven as he went, behold, two men stood by them in white robes and said, Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus, who was taken up from you into heaven, will come in the same way as you saw him go into heaven. We find the mission of the church in verse 8. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth.
Sure. Men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.
The primary mission of the church is to reach the world with the gospel of Jesus Christ. That is really the only reason why the church remains to this day on earth. For God is yet to save all those he has predetermined to save. And since the gospel is the power of God unto salvation, then it is the mission of the church to communicate that gospel to every nation. Now remember, the disciples were gathered in Jerusalem, and Jesus ordered them to remain there until they receive the power, the filling of the Holy Spirit. And that's where missions begin. In our own community. Many people consider missions something that's done over there. That we have to send missionaries outside of Norway, or in my case, the United States, to do mission work. But the first step in missions for the church was to reach Jerusalem, their community. And then all Judea. And this is very amazing what Jesus tells them. He says they will go to Samaria. The Jews, as a culture, hated the Samaritans. The Samaritans were considered half-breeds. They looked at the Samaritans as hunds. In fact, they so despised the Samaritans that they would walk literally miles, even days, to go around Samaria instead of walking through Samaria and letting their shoes touch Samaritan soil.
So one
of the characteristics of the mission is to reach people who don't look anything at all like us.
Ja, så en av de viktigste oppgavene til kirken også å nå mennesker som ikke like oss, men absolutt alle mennesker.
To reach people who don't look like us, who don't live like us, who don't talk like us.
Å nå mennesker som ikke lever sånn som oss, som ikke snakker sånn som oss, sånn som sånn som oss.
And people we would have considered our own enemies.
Og til og med mennesker som vi ville anse normalt som våre fiender.
But it doesn't stop there.
Men det stopper ikke der.
Jesus told them that they would be his witnesses to the end of the earth.
Jesus sa at de skulle være våre hans vitner helt til jordas ende.
There are literally billions of people that have yet to hear the gospel.
Det mange millioner mennesker som fortsatt ikke har hørt evangeliet.
And some of those who have heard a gospel have not heard the true gospel.
Og mange som har hørt et evangelium har ikke hørt faktisk det rette og sanne evangeliet.
So it is the mission of the church, even a church as small as this.
Så det en menighetsforsamlings oppgave, selv en forsamling eller menighet så liten som denne sin oppgave.
To reach the world with the gospel.
Og nå mennesker med evangeliet.
The power of a church is not in its size.
Kraften i en menighet ikke størrelsen.
The power of the church is in its savior.
Kraften i menigheten Jesus.
Turn to 1 Thessalonians chapter 1.
1 Thessalonians kapitel 1.
And we'll be looking at verse 8.
1 Thessalonians 1, 8.
The word of God tells us this. If you're trying to find 1 Thessalonians, it is right after Colossians and right before 2 Thessalonians. Verse 8 tells us, "For not only has the word of the Lord sounded forth from you in Macedonia and Achaia, but your faith in God has gone forth everywhere, so that we need not say anything."
Jeg leser vers 8, der står det: For fra dere har Herrens ord fått lyde ut, ikke bare i Makedonia og Akaia, men alle steder har deres tro på Gud blitt kjent, så vi ikke behøver å si noe om det.
As I have shared in various places throughout the week,
som jeg har delt mange steder denne uka,
the gospel is a spoken message.
Så evangeliet en beskjed som skal sies,
either with our words or in writing.
Ja, det skal formidles enten i ord eller i skriftlig.
And the word of God tells us here that for the Thessalonians, which Paul considered a good church,
og Guds ord sier her til oss når det gjelder Thessalonikerne, som Paulus anså som en god kirke,
they were sounding forth like a herald.
Så de lyda ut som en basun.
A herald would go to the people before the arrival of a king.
Okay, I said wrong. Herald.
Okay.
Yeah.
And
herald, what would it?
An ambassador.
Ja, en ambassadør, en som ville gå foran kongen.
And he would speak the edicts, the commands, the laws of the coming king.
Han ville proklamere og snakke om lovene som kongen ville si.
And he didn't ask the king's enemies for permission.
Han, han spurte ikke kongenes fiender om lov til å si noe om det.
He obeyed the king.
Han adlydet kongen.
There is a false notion in Christianity today.
Det en falsk bevegelse innenfor kristendom i dag.
That we have to earn the right or be given permission.
At vi må fortjene rettigheten, eller at vi må faktisk få tillatelse til å dele evangeliet.
By lost people.
Av fortapte mennesker eller mennesker.
To share the gospel with them.
Til å dele evangeliet.
That's not true.
Det ikke sant.
We've been given the command from our king to go into all the world and preach the gospel.
Vi har fått kommandoen fra vår konge Jesus om å gå ut over i alt i verden.
To go and make disciples of every nation.
Og gjøre disipler av alle folkeslag.
Baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit.
Døpe dem i Faderens, Sønnens og den hellige ånd.
And teaching them all that Jesus commanded.
Og lære dem alt det Jesus har sagt.
And to not do that,
og ikke gjøre det,
is to obey the enemies of our king. Instead of obeying our king. So that is the mission of the church. So now let's look at the leadership of the church. We have to remember that the church was growing very rapidly. That people were literally coming to faith in Christ by the thousands.
Og at bokstavelig talt kom tusenvis til tro, at tusenvis ble frelst på den tida.
Sometimes on a daily basis.
Og noen ganger faktisk på en dag.
And that kind of rapid growth required extraordinary leadership.
Og når det var sånn vekst, så krevde det enormt sterkt lederskap.
Let's look at Acts chapter 1.
Da ser jeg Apostelgjerningene 1.
And we're going to read from verse 12 to the end of the chapter. This will give us an idea of what is a true apostle. The earliest church, the first church, was led by the apostles. Sadly, there are men and women today who are claiming to be apostles. Now, there are apostles with a capital A and a lowercase a, if that makes sense. The word apostle merely means sent one.
Ordet apostel betyr utsendt.
So anyone who is sent by God to proclaim God's word, in a sense, is an apostle.
Så at alle som utsendt av Gud for å proklamere hans ord, på en måte er en apostel.
But a better word to describe what we do is witness.
Men en bedre måte å beskrive det vi gjør på er å vitne.
And the Greek word for witness, we also get the English word for martyr.
Og det greske ordet for vitne, så får vi, i det greske ordet for vitne, så får vi også det engelske ordet for martyr.
But the apostles that are being talked about here,
men apostlene som det snakket om her,
is with the capital A.
Er med stor A.
And in this passage we'll see what is required by God to actually be an apostle with a capital A.
Og her i denne teksten så får vi se faktisk hva Gud krever og hva kriteriene var for å være en apostel med stor A.
And it will show us that there are no apostles today with a capital A.
Og det vil vise oss at det finnes ingen apostel i dag med stor A.
Because there are actually men and women today who are claiming to be super apostles.
For det finnes faktisk mennesker i dag som sier at de er super apostler.
They presume to do greater work and to have greater power than the original apostles.
Ja, og de sier at de har mer kraft og at de gjør større undergjerninger enn de første apostlene.
So here's what the word of God says.
Dette sier Guds ord.
Then they, the disciples, returned to Jerusalem from the mount called Olivet, which is near Jerusalem, a Sabbath day journey away. And when they had entered, they went up to the upper room where they were staying, Peter and John and James and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas the son of James. All these, with one accord, were devoting themselves to prayer, together with the women and Mary the mother of Jesus and his brothers. In those days, Peter stood up among the brothers, the company of persons was in all about 120, and said, Brothers, the scripture had to be fulfilled, which the Holy Spirit spoke beforehand, by the mouth of David, concerning Judas, who became a guide to those who arrested Jesus. For he was numbered among us, and was allotted his share in the ministry. Now this man acquired a field with the reward of his wickedness, and falling headlong, he burst open in the middle, and all his bowels gushed out. And it became known to all the inhabitants of Jerusalem, so that the field was called in their own language, Akeldama, that is, field of blood. For it is written in the book of Psalms, may his camp become desolate, and let there be no one to dwell in it, and let another take his office. So one of the men who have accompanied us during all the time that the Lord Jesus went in and out among us, beginning from the baptism of John until the day when he was taken up from us, one of these men must become with us a witness to his resurrection. And they put forward two, Joseph called Barsabbas, who was also called Justus, and Matthias. And they prayed and said, you, Lord, who know the hearts of all, show which one of these two you have chosen to take the place in this ministry and apostleship from which Judas turned aside to go to his own place. And they cast lots for them, and the lot fell on Matthias, and he was numbered with the 11 apostles. A true apostle of Jesus Christ, one who is directly sent by Jesus Christ himself,
en ekte apostel, en som sendt ut av Jesus selv,
had to be an eyewitness to the resurrection of Christ.
Måtte ha sett den oppstandende Jesus med egne øyne.
They had to have seen Jesus during that 40-day period from the time he rose from the dead until the time we see here that he ascended into heaven.
De måtte ha sett Jesus I løpet av de 40 dagene som han oppsto fra de døde og til han reiste.
Many of the false apostles of today get around this.
Mange av de falske apostlene I dag, de går rundt dette.
By claiming that Jesus has appeared to them.
Og sier at Jesus har vist seg for dem.
And so by saying that, we know that they are liars.
Så ved at de sier det, så vet vi at de løgnere.
Because they contradict what the Word of God says about Jesus being seen again.
For de går imot det som Bibelen sier om at Jesus skal ses igjen.
What we have here is that Jesus would appear again to the people and would return the same way he left.
Det som vi har her at Jesus ville vise seg for folket, og at han ville komme tilbake på samme måte som han reiste.
His physical body ascended into heaven.
Hans fysiske kropp ble løftet opp til himmelen.
And when Christ returns, he will descend in bodily form from heaven.
Og når han kommer tilbake, så vil han være kropp på samme måte når han kommer fra himmelen.
There is only one exception.
Det bare ett unntak.
And that is the conversion of Saul of Tarsus.
Det kun ett unntak, og det når Paulus møtte Jesus på vei til Damaskus.
Who of course we know is Paul.
Ja, som vi vet Paulus.
Paul, like the now reconstituted 12 apostles, saw the risen Lord on the road to Damascus.
Paulus akkurat på samme måte som disse 12, han så Jesus på vei til Damaskus.
Jesus appeared to him.
Jesus viste seg for ham.
And directly commissioned him for the work of an apostle.
Og snakket direkte til ham og ga ham oppdraget som en apostel.
So when you hear someone on TV or you see someone at a meeting or in a church and they claim to be an apostle or a super apostle of God.
Hvis du ser noen på TV eller du hører noen I en menighet som sier at de en apostel på lik linje som de 12.
Nothing from that moment forward that they say should be believed.
Da burde du ikke tro på noe av det de sier fra med det punktet.
Because even Satan appears as an angel of light.
Og til og med djevelen fremstår som en engel, lysets engel.
Okay. So let's turn to Acts chapter 6.
La oss gå fram til Apostelgjerningen kapittel 6.
And we're going to look at verses 1 through 7. Here we're going to see the two primary offices in the church.
Her skal vi se de to to viktige rollene I kirken, eller to hovedrollene kanskje I kirken.
Okay.
Ja.
That of elder and deacon.
Ja, det eldste og diakon.
Okay. God's word tells us this. Now in these days when the disciples were increasing in number, a complaint by the Hellenists arose. These are the Greek Jews, the Hellenists. Arose against the Hebrews because their widows were being neglected in the daily distribution. And the 12 summoned the full number of the disciples and said, "It is not right that we should give up preaching the word of God to serve tables. Therefore, brothers, pick out from among you 7 men of good repute, full of the spirit of wisdom, whom we will appoint to this duty, but we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word." And what they said pleased the whole gathering. And they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicolaus, a proselyte of Antioch. These they set before the apostles, and they prayed and laid their hands on them. And the word of God continued to increase, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem, and a great many of the priests became obedient to the faith. The apostles were also the elders of the church.
Apostlene var også de eldste I kirken.
And just in a moment we're going to look at the qualifications of an elder.
Og hvert øyeblikk så skal vi se på kvalifikasjonene til en eldste.
But what we see in this passage are the primary responsibilities of the elder.
Og det, men det vi ser I denne passasjen her I skriften hovedansvaret til de eldste.
And that is to pray for the body.
Det å be for Guds folk.
And to minister the word of God to the body.
Og gi Guds ord til de kristne.
The administration of the church.
Administrasjonen av kirken.
Has now been appointed to the deacons.
Har nå blitt gitt videre til diakonene.
Administration would include meeting the physical needs of the people.
Å administrere vil for eksempel bety å møte de fysiske behovene til de I menigheten.
Collecting and distributing the monetary resources of the people.
Ja, å samle og gi de nødvendige tingene som menigheten trenger.
And serving the elders in any way they can so that the elders could focus on their primary ministry, prayer and the word.
Ja, og tjene de eldste slik at de eldste kunne holde fokus på sine oppgaver som bønn og Guds ord.
So turn to 1 Timothy chapter 3.
Så slå opp I 1 Timoteus kapittel 3.
And we'll look at the qualifications of an elder.
Så skal vi se på kvalifikasjonene til en eldste.
What we're doing tonight is really just an overview.
Ja, det vi gjør I kveld, det at vi, dette blir bare sånn over, altså en sånn, vi går igjennom veldig mange ting, vi går ikke dypt inn I hver ting, men vi går bare en sånn, ja, et overblikk av hva menigheten egentlig skal gjøre. Og,
we're simply painting a picture of the church.
Ja, vi maler rett og slett et bilde av menigheten.
1 Timothy chapter 3 verses 1 through 7.
1 Timoteus kapitel 3 vers 1 til 7.
God's word tells us this. The saying is trustworthy. If anyone aspires to the office of overseer, that word overseer can also be translated elder.
Ja, det navnet her står det tilsynsembete, tilsynsmann, det kan også oversettes som eldste.
He desires a noble task. Therefore, an overseer must be above reproach, the husband of one wife, sober-minded, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach, not a drunkard, not violent but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. He must manage his own household well, with all dignity, keeping his children submissive. For if someone does not know how to manage his own household, how will he care for God's church? He must not be a recent convert, or he may become puffed up with conceit and fall into condemnation of the devil. Moreover, he must be well thought of by outsiders, so that he may not fall into disgrace, into a snare of the devil. So let's briefly look at each of these qualifications.
La oss bare gå gjennom disse kvalifikasjonene.
And then we'll look at the qualifications of the deacons.
Og så skal vi se på kvalifikasjonene til en diakon etterpå.
And but for one, the qualifications of an elder and a deacon are the same. There's only one difference in qualifications between an elder and a deacon.
Ja, på kvalifikasjonene for en diakon og en eldste, så det bare én ting som forskjell.
The first is that the elder must be above reproach.
Det første som står han må være uklandelig.
The best way to understand this is that no one could bring a sustainable criminal charge against an elder.
Ingen må kunne,
a real criminal charge.
Ingen må kunne bringe en han må ikke kunne bli beskyldt for en kriminell handling.
Now elders face accusations all the time.
Eldste de får ut anklager hele tiden.
Because sometimes the sheep bite. And it's not always easy to shepherd the flock. But this is looking primarily at facing accusations outside of the church.
So the
elder is going to be a man of superior character. The elder will be the husband of one wife.
En eldste skal være en kvinnes mann.
This does not mean the elder has to be married.
Dette betyr ikke at en eldste må være gift.
One of the babies crying. Am I being too loud?
No.
Okay. There has been some confusion about this in the church. Sometimes the assumption is made that because it says husband of one wife, they take that to mean that he has to have a wife. The problem here is that in the day when this was written, polygamy, multiple marriages, was very common. And since the beginning, God has intended marriage to be one man to one woman. And that for life. So if a man who aspires to be an elder is a married man,
en gift man,
he can only be married to one woman.
Så kan han bare være gift med en kvinne.
Then the question comes, what if the man has had a divorce?
Så kommer spørsmålet da, hva hvis mannen er skilt?
Can a divorced man serve as an elder?
Kan en fraskilt mann tjene som eldste?
In most cases, no.
I de fleste tilfeller, nei.
But not in every case.
Men ikke i hvert tilfelle.
If a man was divorced and there was no hope of reconciliation before he came to faith in Christ.
Hvis en mann er skilt og det ikke var noe håp om gjenforening før han ble frelst,
that sin of the old man should not be held against the new man.
Så skal ikke synden til den gamle mannen eller gamle skapningen holdes mot han etter at han har blitt kristen.
For there is no man who aspires to be an elder.
For det er ingen som vil bli en eldste.
That did not have a sinful, ugly past before he came to faith in Christ.
Som ikke hadde en syndfull og fæl fortid før han ble frelst.
If the man has experienced a divorce as a Christian, a born again Christian,
hvis mannen har blitt skilt som kristen,
God only sees two reasons for divorce.
Så ser Gud bare det er bare to muligheter eller tillatelse for å skille seg.
Even though God hates divorce.
Selv om Gud hater skilsmisse.
One reason that God allows for divorce is sexual immorality, adultery.
Ja, en grunn som Gud godtar skilsmisse for kristne, det er når det er utroskap.
The other, and we see this in 1 Corinthians, is in the case of abandonment.
Og den andre grunnen er som vi ser i 1 Korinther brev.
Leaving
the faith?
No, leaving the marriage. Not as a divorce, but leaving the husband or leaving the wife, just walking away and never coming back. That's abandonment.
Like
leaving a baby on the side of the road.
Okay.
But in all cases,
men I alle tilfeller,
if a man has had a divorce in his life,
hvis en mann har hatt en skilsmisse I sitt liv,
those elders who would affirm that man to serve as an elder,
så ville de eldste som skal ansette denne mannen,
must look very closely at that area of his life.
Så må de eldste se veldig nøye på den mannen sitt liv.
To make sure that that divorce was in keeping with the scriptures.
Slik at man ser at den skilsmissen var I tråd med Guds ord.
And that there is truly no hope of reconciliation.
Og at det ikke var noe håp I det hele tatt om gjenforening.
Okay. So the elder, if he is married, must be the husband of one wife.
Så den eldste, hvis han gift, så må han være kun gift en gang med eller med en kvinne.
But he must, but he does not have to be a married man.
Men han må ikke være gift.
The elder must also be sober-minded.
Han må også være edruelig.
This is clear-headed.
Dette klart og tydelig.
Clear-thinking.
Ja, det handler om å være klar I hodet og ha klare tanker.
Reasonable, rational.
Ja, være fornuftig, rasjonell.
Even, in a sense, emotionally.
Også sånn følelsesmessig stabilitet.
He must be self-controlled. He must be able to control his sinful nature.
Han må også være I stand til å kontrollere sin sinnfulle natur.
Not that he must be perfect.
Ikke at han må være perfekt.
But he must not be given over to his own passions.
Men han må ikke gi seg over til sine egne lyster.
He must be in control of his behavior.
Han må være kunne kontrollere sin atferd.
Control of his tongue.
Kontrollere tunga si.
And other aspects of his character.
Og andre, også der I andre deler av sitt liv.
He must be respectable.
Han må være respektert.
While we give respect to others,
mens vi gir respekt til andre,
respect is not ultimately given.
Respekt ikke noe du automatisk får.
Respect is earned.
Respekt noe du fortjener.
A respectable man,
en respektert mann,
is one who has earned the respect of others.
En som har fortjent respekten av andre.
He can be taken at his word.
Han kan bli, man kan stole på hans ord.
He can be trusted.
Han kan bli stolt på.
He can be seen as living a righteous life.
Han lever et rettferdig liv.
Which means he could be counted on to do the right thing regardless of the circumstances.
Noe som vil bety at han vil være I stand til å gjøre det. De rette valgene under også vanskelige forhold.
He must be hospitable.
Han må være gjestfri.
That basically means that his home is open to others.
Det betyr basically at hjemmet må være åpent for andre mennesker.
That guests are welcome, believer and unbeliever alike.
Ja, at gjester velkomne I huset, både troende og ikke troende.
His home is a place of fellowship for the church.
Ja, at hjemmet et sted der man har fellesskap for kirken.
And the next one is the one that distinguishes the elder from the deacon.
Och den nästa är den som som säger om att som skiljer den äldste från diakonen.
He must be able to teach.
Och den sista är att vara duktig till att lära andra.
And this is where the church in America and I fear the church of Norway suffers the most.
Och här är det nog den både amerikanska menigheterna och norska menigheter också har störst problem.
There are not enough men who are equipped to teach.
Det ikke nok menn som utrustet til å undervise.
This does not mean that the man has to be a professor to be an elder.
Det betyr ikke at en mann må være en professor for å være neste.
But he has to understand the Word of God. And he has to be able to help other Christians to understand the Word. He must be able to answer their questions. And if he doesn't know the answer, he has to know where to find that answer. He must not be a drunkard. He must not be addicted to any type of alcohol or drugs or anything intoxicating. Must not be a violent man, but gentle. Being gentle is not being weak. There is a difference between meekness, weakness and meekness.
Ja, det en forskjell på mykhet og svakhet.
Meekness actually carries with it a great deal of strength.
Å være myk, det krever faktisk veldig mye krefter.
The biblical definition of meek is power under control.
Den bibelske definisjonen på det å være myk, det faktisk å ha masse krefter som man har under kontroll.
The elders are the most powerful, influential men in any biblical church.
De eldste de mest innflytelsesrike I alle kristne menigheter.
But that power cannot go to their head.
Men den makten må ikke gå til hodet deres.
They have to wield that power and authority with gentleness.
De må bruke den autoriteten, den makten de har, med forsiktighet.
With love.
Og I kjærlighet.
They must not be quarrelsome. The elder must not be one who is prone to argument.
Ja, en eldste må ikke være en som liker å krangle eller diskutere.
The elder is not a man who has to be right all the time.
En eldste ikke en som trenger å være rett hele tiden.
The elder is a man who can admit when he's wrong.
En eldste en kan innrømme når han tar feil.
And in that sense, the elder must not only be able to teach.
Og på den måten så må en eldste ikke bare være I stand til å lære.
But he also must be teachable.
Men han må også være villig til å ta imot læring.
And the elder must not be a lover of money.
Og en eldste må ikke være en som elsker penger.
While it is the deacons who are tasked with the administration of money in the church.
Selv om det diakonene som har ofte ansvaret for pengene I kirken.
The elders are ultimately responsible for making the decisions as to how that money is used.
Så det eldsterådet som tar avgjørelsene om hvordan de pengene skal brukes.
So an elder cannot be a Judas. An elder cannot be a Judas to the church, the way Judas was a traitor to Jesus.
En eldste kan ikke være en Judas til kirken, sånn som Judas forrådet Jesus.
He must manage his own household well. With all dignity, keeping his children submissive.
Ja, han må styre sitt hus godt og ha lydige barn med all ærbarhet.
Now again, this only applies to the elder who is married with children.
Og igjen så dette verset her, denne kvalifikasjonen, det bare til en eldste som gift og som har barn.
This does not mean that an elder has to have children.
Dette betyr ikke at en eldste må ha barn.
But if he does, he leads the children do not lead him.
Men hvis han har barn, så det han som leder barna, ikke barna som leder ham.
He is not merely his children's buddy.
Han ikke barnas venn bare.
He is their father and disciplines them in a godly way.
Han deres far, og han disiplinerer dem på en guddommelig, bibelsk måte.
Without exasperating or frustrating them unnecessarily.
Uten å overdrive eller frustrere dem mye.
And then we're given a reason for this. For if someone does not know how to manage his own household, how will he care for the church of God?
Ja, så står det I vers 5. Men den som ikke vet å styre sitt eget hus, hvordan kan han ha omsorg for Guds menighet?
And that makes a great deal of sense.
Og det gir ganske god mening.
For if a man cannot manage a wife and 2 or 10 children.
For hvis en mann ikke kan
How is he going to manage people he doesn't live with every day.
Ja, hvis han ikke kan håndtere kone og to barn, hvordan kan han da håndtere en menneske, eller hvordan hvis han ikke kan håndtere dem, hvordan kan han da kunne håndtere en menighet?
How is he going to manage a group of people, small or large, that he's not even related to?
Hvordan skal han da klare å ha kontroll på en liten gruppe, liten eller stor gruppe som han ikke har noe slektskap eller noe nær relasjon til?
So how a man manages his home will be how he manages the church, good or bad.
Så slik som han gjør ting hjemme er sånn som han vil gjøre ting også i menigheten, enten på dårlig måte eller på god måte.
And he must not be a recent convert.
Og han må ikke være nyomvendt.
That means he must not be new in the faith.
Det betyr ikke at han, det betyr at han ikke er nyfrelst.
The fact that a man may be mature in years and wisdom,
selv om en mann er moden i år og visdom,
does not qualify him to be an elder if he has only been a Christian for a short time.
Ja, det kvalifiserer han da ikke til å være en eldste, selv om hvis han bare var kristen en kort tid.
And sadly, too many young men in the faith are hurt spiritually.
Og mange menn er såra åndelig.
When they are put in positions of leadership and responsibility too quickly.
Når de er satt inn i lederskap og for mye ansvar alt for tidlig.
And I have seen this happen to others.
Jeg har sett dette skjedd med andre.
And it happened to myself early in my Christian walk.
Og det skjedde med meg selv tidlig i mitt kristne liv.
I was made an elder too soon.
Jeg ble eldste alt for fort.
And what the Bible tells us next happened to me.
Og det som Bibelen forteller oss i neste vers, eller del av vers her, det hendte med meg.
He must not be a recent convert, or he may become puffed up with conceit and fall into the condemnation of the devil.
Ja, han må ikke være en nyomvendt for at han ikke skal bli oppløst og falle under djevelens dom.
Now, I do not believe I fell into the condemnation of the devil.
Jeg tror ikke at jeg falt under djevelens dom.
But I certainly did get puffed up.
Men jeg ble virkelig oppløst.
I thought more highly of myself than I should.
Jeg trodde, jeg fikk mye høyere tanker om meg selv enn det jeg burde.
And I was like a bull in a china shop.
Og jeg var som en okse i en kinabutikk. Like, yes. En okse i en porselen.
Moreover, he must be well thought of by outsiders, so that he may not fall into disgrace, into a snare of the devil.
Ja, og han må også ha et godt vitnesbyrd fra dem som utenfor, så han ikke skal bli til spott og bli fanget i djevelens snare.
It's not enough for an elder to be loved and respected inside the church.
Det ikke nok for en eldste å bli respektert og elsket inn i menigheten.
He must be well thought of and respected outside the church.
Han må også ha et godt rykte og være respektert utenfor kirken.
So, if an elder is a businessman, he's known for being an honest businessman.
Så hvis en eldste da er en businessman, og han er kjent for å være en ærlig og god businessman.
If he is a laborer, he's known for being a hard and conscientious worker.
Og hvis han er kjent for å være en hardarbeidende mann.
And so those are the basic qualifications for an elder. We see the qualifications repeated by and large in Titus chapter 1, but for the sake of time, we're not going to... Oh, yes, we've got a long way to go. For the sake of time, we're not going to go there. And again, the difference between an elder and a deacon, as far as qualifications, is that the elder must be able to teach.
Og hovedforskjellen på da en eldste og en diakon er da at en eldste må kunne undervise Guds ord. Og det står også dette her i Titus brev, men vi går ikke dit på grunn av tida.
So what is the role of women in the church?
Så hva er da kvinnenes rolle i menigheten?
Turn back to 1 Timothy chapter 2.
Tilbake til 1 Timoteus kapittel 2.
And we're going to look at verses 8 to 14.
Og vi skal se på vers 8-14.
We're going to look at a few passages here.
Vi skal se på noen skriftsteder her.
God's word tells us this.
Guds ord sier.
I desire then that in every place the men should pray. Now, before I continue, in case I have not made it clear.
Bare for å, hvis jeg ikke har vært klar på det, la meg bare stadfeste.
If a church is biblical.
Hvis en kirke er bibelsk.
If a church is to be blessed by God,
hvis en kirke og menighet skal velsignes av Gud,
then in that church,
I den menigheten,
only men serve as pastors and elders.
Så det kun menn som eldste eller pastorer.
And it is not enough for today's church,
og det ikke nok I dagens kirke,
to say that what Paul wrote about women in the church was for then, but not for now.
Det går ikke an å si at det Paulus skrev var for denne tida og ikke for I dag.
There's nothing in the Bible that has told us that any of what Paul has written has changed.
Det ingen sted I skriften der det står at noe som helst av det Paulus skriver har forandret seg.
So then sometimes people who are not well read in their Bibles,
så da det mange som ikke har lest mye I Bibelen,
will ask, well then, should we be following the laws of the Old Testament?
Ja, skal vi da, og da vil noen kanskje spørre, skal vi følge loven I det gamle testamentet?
The dietary laws, the civil and criminal laws.
Ja, de sivile og de kriminelle.
Dietary and
matforskrifter og
And ceremonial.
Ja, og ceremonielle forskriftene.
The answer to that question is no.
Svaret på spørsmålet nei.
Because God did give those laws specifically to the people of Israel.
For Gud ga de lovene spesielt til Israels folk.
For the time of that nation.
For tida på den nasjonen.
Okay. So here's what the Apostle Paul, again, it's beginning in verse 8, says about the role of women in the church.
So Paulus sier da om kvinnenes rolle I menigheten, vers 8.
I desire then that in every place the men should pray, lifting holy hands without anger or quarreling. Likewise also that women should adorn themselves in respectable apparel, with modesty and self-control, not with braided hair, and gold or pearls or costly attire, but with what is proper for women who profess godliness with good works. Now, I want to stop there and explain something here. Something that is often misunderstood by legalistic churches. The key here is that women are to dress modestly, showing self-control.
Noe her at, men, at kvinner skal kle seg anstendig og vise selvkontroll.
Paul is not commanding that women today cannot braid their hair.
Paulus sier ikke her at kvinner ikke kan flette håret sitt.
Paul is not commanding that women today can wear jewelry.
Paulus sier ikke her at, men, at kvinner ikke kan, at de ikke kan ha på seg smykker.
Paul is describing two different kind of women who were in the church of that day.
Paulus beskriver her to forskjellige typer kvinner som var I menighetene på den tiden.
Often the women who braided their hair at that time were the prostitutes in the city.
Ofte så var kvinner som brukte hårfletninger på den tiden, det var prostituerte.
And so the women were not to dress as prostitutes in the church.
Kvinnene skulle ikke kle seg som prostituerte I kirken.
And today women should not dress like prostitutes in the church.
Og I dag så skal heller ikke kvinnene kle seg som prostituerte I kirken.
A woman should dress in such a way as to frame her face.
Ja, en kvinne skal kle seg slik at det fokuset blir på ansiktet hennes.
And that's where a man's eyes should be drawn.
Og det dit mannens øyne skal se.
Not to any other part of their body.
Ikke på noen annen sted av kroppen.
Because men fall easily and quickly when it comes to lust.
For menn faller raskt når det gjelder lyst.
So women should love their Christian brothers by dressing in such a way as to not cause them to stumble.
Slik at kvinner skal elske sine mannlige kristne søsken og ikke kle seg slik at de trenger å se ut heve
It does not mean women have to wear potato sacks.
Det betyr ikke at kvinner må ha på seg potetsekker.
The other group of women who were in the church
gruppen kvinner som var I menigheten
were very wealthy.
var veldig rike.
Now, obviously, there were poor women too.
Det var også fattige damer.
But Paul is addressing two specific groups of women.
Men Paulus refererer her til to spesielle typer.
The first are those who came to faith in Christ out of a life of prostitution.
Det ene de som ble kristne ut fra et liv i prostitusjon.
And the other group are women who came to faith in Christ while being in a possession, a position of wealth.
Og de andre typer kvinner de nevner her er kvinner som ble kristne mens de var rike.
And those women could be recognized
og de damene kunne gjenkjennes
by the jewelry that they wore.
Med alle smykkene som de hadde på.
They wore lots of gold jewelry.
De hadde masse gull på seg.
And the women who were not Christians, who were wealthy, would wear that jewelry to tell everybody how rich they were.
Og de kristne, eller de damene som ikke var kristne, som var rike, de ville ha på seg masse juveler og smykker for å vise hvor rike de var.
So a woman was not to dress in such a way as to brag about her wealth.
Så en kvinne skulle ikke kle seg på den måten slik at hun skryter av sin rik.
But that didn't mean that she could not wear any jewelry at all.
Det betyr ikke at hun ikke kan ha på seg noe smykke i det hele tatt.
And it doesn't mean that women cannot wear jewelry today.
Og det betyr ikke at kvinner ikke kan ha på seg smykke i dag.
And then, so we'll continue then at verse 11.
Og så fortsetter vi vers 11.
Let a woman learn quietly with all submissiveness. I do not permit a woman to teach or to exercise authority over a man, rather she is to remain silent. For Adam was formed first, then Eve, and Adam was not deceived, but the woman was deceived and became a transgressor. This needs some explaining too.
I also think it's surprising.
It says that Adam was not deceived, but we know that Adam was in fact deceived.
Det står at Adam ikke ble forført, men vi vet jo at Adam ble forført.
But his wife bore the responsibility, for she was deceived first, and then she led her husband to also be deceived.
Det var jo altså Eva som ble forført først, og hun forførte da Adam videre, slik at det hun som står ansvarlig.
That doesn't make the fall of the world all of Eve's fault.
Det betyr ikke at fallet i Adam eller Edens hage var kvinnens feil.
Adam's responsible for his sin.
Adam ansvarlig for sin synd.
So much so that our sin nature comes through Adam, not through Eve.
Så mye er han ansvarlig at faktisk vår syndige natur kommer fra Adam, ikke fra Eva.
That's why Jesus could be born of a woman.
Det er derfor Jesus kunne bli født av en kvinne.
But be sinless and perfect because he did not inherit the sin nature of Adam.
Men han kunne være syndløs og perfekt fordi han ikke hadde arvet. One more time. I didn't get it.
No, I understand. I want to make sure I explain it right. Our sin nature comes through the seed of the man.
Yeah, vår syndige natur kommer fra mannen, fra Adam.
Okay. Because Adam sinned, all those born of women,
på grunn av at Adam syndet, så ble alle som er født av kvinner,
with the seed of man,
med mannens sæd,
are born with a sinful nature.
Er født med en syndfull natur.
Adam was not Jesus' father.
Adam var ikke Jesus sin far.
Jesus was conceived by the Holy Spirit.
Jesus var skapt av den hellige ånd.
So he did not have the sinful male DNA that is handed down through Adam.
Så Jesus hadde da selvfølgelig ikke noe syndfull DNA som gikk gjennom menneskeslekten.
That's why he could be born fully man yet without sin.
Det er på den måten som han kunne fødes fullt menneske, men allikevel uten synd.
So that is important to note. Now, it says here that women are to remain quiet.
Det står her at kvinner skal ta imot læren i stillhet.
This does not mean that women are not allowed to talk.
Dette betyr ikke at kvinner ikke har lov til å snakke.
This does not mean they have to walk three steps behind the man.
Dette betyr ikke at kvinner må gå tre steg bak ham.
This does not mean at all that women are any less important to the church than men.
Dette betyr ikke at kvinnen er noe mindre viktig for menigheten enn menn.
For even the Apostle Paul said that there is neither Jew nor Greek, male nor female, slave or free.
Selv om apostelen Paulus sa det at det ikke jøde eller greker eller mann eller kvinne eller slave eller fri.
But we are all one in Christ.
Vi alle en I Jesus Kristus.
We are co-heirs with Christ.
Vi begge arvinger på Jesus.
We are equally blessed by God.
Vi like mye velsignet av Gud.
But God has given us different roles in the home and in the church.
Gud har gitt oss forskjellige roller I hjemmet og I menigheten.
And so in the physical operation of the church.
I den praktiske eller fysiske kirkelivet.
When the church gathers for worship, for teaching.
Når kirken og menigheten samles for tilbedelse og læring.
God has given the man the responsibility to lead and to teach.
Så har Gud gitt mannen ansvaret for å lære og undervise.
So women should not be put in positions where they have to exercise authority over men.
Så kvinner skal ikke settes I posisjoner der de utøver autoritet over mannen.
And one of the big problems with Christianity today.
Et av de store problemene med kristendom I dag.
Is that men are sinfully weak.
At menn sin, veldig svake.
And women are sinfully strong.
Og menn og kvinner veldig sterke på grunn av syndefallet.
And sometimes women have to feel that they have to take the role and responsibility of men.
Og noen ganger føler kvinner at de må gå inn og ta mannens ansvar.
Because men are not living up to their responsibility to lead in the home and in the church.
Fordi at mennene ikke lever opp til ansvaret sitt med å lede I menigheten og I hjemmet.
But when women take on that authority,
men når kvinner tar den rollen,
it is not blessed by God regardless of the reason.
Så det ikke velsignet av Gud uansett hvilken grunn man har.
Because God is a God of order.
For Gud en ordensgud.
And he has set a specific order for his church.
Og han har laget en spesiell orden for menigheten.
Now, this does not mean a woman cannot serve in the church.
Dette betyr ikke at en kvinne ikke kan ha en tjeneste I menigheten.
Romans chapter 16.
Romans 16.
And we're only going to look at the first verse.
Vi skal bare se på det første verset.
Well, we'll look at the first two. Paul writes, I commend to you our sister Phoebe, a servant of the church at Cenchrea, that you may welcome her in the Lord in a way worthy of the saints. Now, it's important to remember that the word saints here is simply another word for believer.
Det viktig å forstå her at ordet de hellige her et annet ord for troende.
A saint in the church is not a special office.
En av de hellige I kirken ikke noe, har noe spesielt med.
Or a particular special member.
Eller noe spesielt medlem.
It's just another word for believer.
Det bare et annet ord for troende.
You may welcome her in the Lord in a way worthy of the saints and help her in whatever she may need from you, for she has been a patron of many and of myself as well. Now, the key word here is servant. It would be more literally translated, better translated, as deaconess.
Det kunne vært bedre oversatt som diakonesse.
Because in the Greek,
på gresk,
the word here is the feminine version of the word deacon.
One more time.
The Greek word used here is the feminine version of the word for deacon.
Ja, det greske ordet som brukt her I denne teksten samme ord som diakon.
So women can assist in the administration of the church.
Så kvinner kan være med og bidra I menigheten.
Women can do anything a deacon would do.
Kvinner kan gjøre det samme som en diakon kan.
If she meets the qualifications of a deacon or deaconess.
Hvis hun da har kvalifikasjonene som en diakon.
Okay. All right, let's 1 Peter chapter 5. One more passage and then we'll move on. I will try to pick up the pace.
1 Peter kapitel 5. Vi tar en passasje til, og så skal jeg prøve å få farten.
Or we may just have to continue this tomorrow.
Eller så må vi kanskje fortsette med dette i morgen.
That'll be up to Bjorn.
Det er opp til meg.
1 Peter chapter 5. I should turn there too if I'm going to read it. Verses 1 through 4.
Vers 1 til 4.
So I exhort the elders among you, as a fellow elder and a witness of the sufferings of Christ, as well as a partaker in the glory that is going to be revealed, shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight, not under compulsion, but willingly, as God would have you, not for shameful gain, but eagerly, not domineering over those in your charge, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory. Likewise, you who are younger, be subject to the elders. Clothe yourselves, all of you, with humility toward one another. For God opposes the proud, but gives grace to the humble. It is very important that the members of the church submit to the leaders of the church.
Det er veldig viktig at medlemmene i menigheten underordner seg lederskapet til de eldste.
And of course, this is the case if the elders are leading in a biblical way.
Og sånn vil det være hvis de eldste leder menigheten på en bibelsk måte.
You should never do anything contrary to the word of God simply because an elder tells you.
Du skal aldri gjøre noe mot Guds ord bare for at den eneste sier det.
You answer first to God, not to men.
Du er først og fremst ansvarlig for Gud, ikke til mennesker.
And so a church is only truly healthy if not only are the elders biblical.
En menighet er bare ordentlig bibelsk hvis de eldste holder seg til Guds ord.
But that also the members of the church are treating the elders in a biblical way.
Men også hvis da menighetens medlemmer behandler de eldste på en bibelsk måte.
One last qualification for the elder that we see here in this passage.
En siste kvalifikasjon som vi ser for de eldste her i denne passasjen.
Is that they are tasked with guarding the flock of God.
Er at de skal beskytte Guds folk.
The shepherds of old did not walk behind their sheep, poking them with a stick.
Gjetere før i tida, de gikk ikke bak saueflokken og pekte.
He walked in front of the sheep using his rod to beat off the wild animals that would try to kill them.
Han gikk foran saueflokken og jagde vekk villdyr og som med gjetestaven.
And if there was a sheep in the flock who refused to follow the shepherd.
Og hvis det var en sau i flokken som ikke ville følge gjeteren.
The shepherd would break two of the legs of the sheep.
Så ville hyrden brekke to av beina til sauen.
And then he would set the bones straight and bandage them.
Og så ville han rette beina opp sammen og bandasjere dem.
And then he would carry that sheep on his shoulders around his neck.
Og så ville han bære den sauen på ryggen resten av turen.
Until the sheep was able to walk again on its own.
Til sauen kunne begynne å gå igjen selv.
And when he did that, those sheep never strayed away again. Because they became so accustomed to being next to their shepherd. And when they were injured, they knew the only way they would receive food and water and protection is because they were being carried by the shepherd.
Og de visste at når de ble skadet og trengte mat eller drikke, så visste de at den eneste løsningen var å holde seg til hyrden eller gjeteren.
So through that seemingly very harsh treatment,
så på grunn av den behandlingen som var veldig hard,
the shepherd literally saved the sheep's life.
Så reddet faktisk gjeteren eller hyrden da sauens liv.
Because it never wandered into danger again, it always stayed close to the shepherd.
Fordi at den vandret aldri ut i fare igjen, den holdt seg alltid nær gjeteren.
So a good elder,
så en god eldste,
will sometimes have to break the legs of the sheep.
En god eldste må noen ganger brekke beina på en på en menighetsmedlem.
That is only a metaphor.
Dette var ikke en metafor.
Any elder that actually breaks the legs of his sheep should be arrested and removed from his position. But sometimes, like a parent, the most loving thing you could ever do for a child is discipline your child.
Men som en forelder som elsker barna sine, så det beste du kan gjøre å disiplinere dem.
In fact, it is to show neglect and a lack of love not to discipline a child.
Og ikke disiplinere dem viser faktisk at man kanskje mangler kjærlighet til dem.
Not harshly, not with bitter anger.
Ikke med sinne eller med bitterhet.
But with love to correct bad behavior.
Men I kjærlighet for å korrigere dårlig atferd.
And that is a very difficult thing for an elder to do.
Og det veldig vanskelig for en eldste å gjøre.
But a good elder will do that.
En god eldste vil gjøre det.
And a good elder will beat off any threat to the sheep.
Og en god eldste vil også fjerne alle trusler for menighetsmedlemmene.
He would beat off the wolves and the lions and the bears.
Ja, han vil fjerne både løver og ulver og bjørner.
He would fight off other men who would seek to steal the sheep.
Han vil også jage vekk andre menn som vil prøve å stjele sauene.
And the church, generally speaking.
Og kirken generelt.
Here in Norway and in the United States. Is weak because elders are afraid to do this. Some, not all, will let any kind of teaching come into the church. Because they don't want to upset the members of the church by saying that it's wrong.
Og det vil hindre menigheten å bli sure fordi at de ikke lar dem forsyne.
So they allow their sheep to eat and drink poison.
Så de lar faktisk sauene være menighetsmedlemmene drikke gift.
Instead of screaming at the sheep, stop and taking the food or poisoned water away.
Istedenfor å stoppe dem og fjerne den gifta fra dem.
And we're seeing that as the prosperity gospel.
Og vi ser det I dag med for eksempel herlighetsteologien.
The signs and wonders movement.
Tegn og under bevegelsen.
The seeker movement.
Seeker sensitive bevegelsen.
Have taken otherwise good churches.
Har tatt normalt kanskje gode menigheter.
And turned them into something that grieves God.
Og gjort dem til noe som faktisk ikke ærer Gud.
And his bride, the bride of Jesus, is not being protected as it should be.
Og Guds Jesu brud blir ikke beskyttet sånn som den burde.
And so as this body grows,
og sånn som hvis denne forsamlingen vokser,
it's going to be very important for the leaders,
så blir det viktig for lederskapet,
to make sure to not only feed the sheep, the members, the solid food of the Bible.
Utrolig viktig å fôre medlemmene med Guds ord.
But to do what they can to make them aware of the poison that is out there in false teaching.
Men også samtidig advare mot den falske læren som de vet der ute.
And to warn them to stay away from it.
Og advare dem slik at de kan holde seg unna dem.
And that needs to happen in many churches in my country.
Og det må skje I mange menigheter I mitt land.
And many churches in Norway and in this county.
Og mange menigheter I
and in this organization.
Ja, og mange menigheter I denne organisasjonen og I dette landet.
How much more time would you like me to go?
Let's say 10 more minutes.
10 more
and
minutes.
Then we have a communion together.
Oh, okay. Well, then, okay, good. Good. Well, this last section will be a good place to stop, and we'll continue this tomorrow.
Ja, vi skal ha møte I morgen kveld også hjemme hos Geir og Sandra fra klokka 8. Så da fortsetter vi med dette da.
Okay. So we'll end tonight by talking about the body life of Christ's church.
Vi avslutter da med å snakke om menighetslivet.
And since we're going to enjoy communion together, that seems very appropriate.
Og siden vi skal ha nattverd sammen, så det.
So turn back to Acts chapter 2.
Tilbake til Apostlenes 2.
And we are going to read verses 42 through 47.
Ja, Apostlenes 2, vers 42 til 47.
And I hope, either before communion or after communion, there might be some time for questions if you have the time.
Ja, når vi åpner opp da selvfølgelig, for når vi ferdig med denne tida, så at det mulig å stille spørsmål og eller kommentarer til dette.
So beginning in verse 42, and they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers, and awe. Or it could also be translated fear. And awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. It's very important. And all who believed were together and had all things in common. And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. Many churches, many Christian churches around the world say that this is who they want to be.
Mange menigheter rundt om i verden sier at det er slik som dette er det de vil være.
But very few churches in the world today are like this.
Men veldig få menigheter i verden i dag er som dette.
Where the churches are most likely to be like this. Where churches are most likely to be like this.
Ja, hvor menigheter aller helst skal være sånn.
Are in places where the church is facing the most persecution.
Ja, der som menighetene faktisk fungerer sånn som dette er ofte der det er der menighetene opplever forfølgelse.
You might think that I'm coughing.
Du kan tro at jeg hoster.
Yes, we.
You might think that in advanced parts of the world like Norway and the United States where we have so much.
Du vil kanskje tro at for eksempel i rike land der vi har så mye materielle goder som i Norge og USA.
That the church would be the most biblical and best structured.
At kirken ville være den mest bibelske og mest strukturerte.
But the opposite is true.
Men sannheten faktisk at det motsatt.
Because the church in Norway and the church in the United States has too many idols to deal with.
Men menighetene i Norge og i USA har altfor mange avguder å håndtere.
Idols of wealth.
En avgud for eksempel som rikdom.
Idols of recreation.
Avgud som for eksempel
idols of play, sports.
Avgud som sport, TV, ja.
Idols of ease.
Avguder fra
easy living.
Ja, komforten vår kan bli en avgud.
Idols of food.
Ja, mat.
Idols of clothing.
Avguder i klær.
Idols of warm shelter.
Ja, avguder i varme og trygge bohus.
Where the church is thriving are places where the church doesn't have to deal with all of these kinds of idols. Picture a bicycle wheel. In the center you have a hub. I'm not sure what the... Is there another word for that part of the wheel?
Nav. Yeah, in midden så har du et nav på hjulet.
And you have many spokes.
Og så har du mange eiker.
The church in Norway and America and much of the West
kirken i Norge og i USA
sees the life. Is he dreaming or snoring or what's he doing back there?
Because
everyone's turning around looking.
He is like sawing some logs big time.
This reminds me of a funny story. You're going to make me tell it. When I pastored a church plant, a small church, we met in a what's called a clubhouse of our homeowners association or our homeowner group. And on one side of our meeting room, there were windows with no curtains. And outside of that window was the swimming pool for the association. One morning, as we start church, we see the lovely sight of a couple of large Canadian geese in the pool.
En dag når vi skulle starte menighetsmøtet, så ser vi en hel gjeng med kanadiske gjess.
And they were not a distraction once church started.
De var ikke en distraksjon når kirken startet, eller møtet begynte.
Until they got out of the pool.
Til da vi gikk ut av bassenget.
And they walked up to the window.
De gikk opp til vinduet.
This big sliding glass window.
Svære vinduet.
And they were listening to my preaching. And I could tell they had a difficult time understanding. Because they tilted their head like this. Now, I was in James chapter 2 at the time. And I think I was talking about how to rightly understand what James is saying about good works.
Og jeg snakket da om hvordan du på rett måte skulle forstå hva Jakob snakker om gode gjerninger.
The geese apparently disagreed. Because they started to honk very loudly while they were standing at the window.
De begynte å knekke ganske høyt når de sto ved vinduet.
Determined to maintain power and order over the geese.
Ja, for å prøve å holde autoritet over disse gjessene.
I tried to preach a little louder over their honking.
Så prøvde jeg å forkynne litt høyere over deres kvekking.
The geese did not give up.
De ga ikke opp.
They started pounding their beaks against the glass.
De begynte å skalle på vinduet.
So I think that they might have been Mormon geese.
Antagelig var det mormoner.
Okay, where was I? Oh, the wheel. Thank you, brother. Thank you very much. Here in the West, we see the body life of the church, our involvement in the church, as one spoke in our life among many spokes.
Her i Vesten så ser vi på livet til kirken som bare...
You did that on purpose. You just honked like a geese.
Bare som en av eikene. Som en av tingene vi skal gjøre.
We have the spoke of church. We have the spoke of work.
Ja, vi har en eike som på en måte
eier. We have the spoke of play.
Vi har en...
the spoke of family and many other different spokes. And the church is just one of many spokes. The hub of the wheel is ourselves. That bike wheel revolves around the hub of ourselves. We put ourselves at the center of life. A biblical church, a God-glorifying church, is the hub of the Christian's life. That hub affects every spoke in our life.
Og det som er sentrumet, det navet, det som er sentrumet, det rører ved alle eikene, kan du si, i vårt liv.
It affects everything we do.
Det berører alt som vi gjør.
It affects the way we live with our family.
Det berører måten vi lever med familien på.
It affects not only how we work, but where and when we work.
Det berører ikke bare... hvordan vi jobber, men også hvor og når vi jobber.
It affects how much time we spend entertaining ourselves.
Det berører hvor mye tid vi bruker på å underholde oss selv.
Because the focus of our life is Christ and His church.
For fokus i vårt liv er Jesus Kristus og menigheten.
And so where the church is really healthy,
og dersom menigheten virkelig er sunn,
is where the church, in our eyes, looks to have the least of things.
Det er ofte der som faktisk det ting i våre øyne ser ut som at de har minst.
And yet Jesus said, those who are least will be greatest in the kingdom of heaven.
Men Jesus sa at de minste skal bli de største.
And so to really have this kind of church in our cultures, it really takes a shift in our thinking.
Så må vi skifte helt i vår tenkning.
Almost turning our world upside down.
Vi må snu verden vår opp ned.
It's hard.
Det er vanskelig.
Complicated.
Komplisert.
But we can do all things through Christ who strengthens us.
Men vi kan gjøre alt i Kristus som gir oss styrke.
So as the 12 of you here, and I think that's an interesting number tonight.
Siden vi 12 her i dag.
As the 12 of you here come together as a body of believers.
Og som nå som vi 12 kommer sammen som en del av Kristi legeme.
And seek to do church in a biblical way.
Og vil gjerne gjøre menighet på en bibelsk måte.
Now is the time to practice those good godly habits.
Så her er på tide å praktisere disse gode guddommelige vanene.
And start slowly but diligently.
Og starte sakte men forsiktig.
To make the change to have as your hub Christ and the church.
Slik at sakte men sikkert at fokuset og sentrumet eller navet på hjulet blir Jesus Kristus og menigheten.
It doesn't happen overnight.
Vi ser ikke over natta.
I'm not suggesting you all quit your jobs and move to a cave.
Jeg foreslår ikke at dere alle skal flytte på jobben og flytte til en hule.
But the walk should begin in a direction of making your time together the most important part of your life together.
Men man må begynne å tenke slik at tida vår sammen som menighet skal være den viktigste tida.
Worshiping Christ.
Tilbe Jesus.
Meeting one another's needs.
Møte hverandres behov.
Sitting under the teaching of your elders, your leaders.
Sitte under undervisning fra de eldste av Guds ord.
Doing the work of evangelism, which we'll talk more about tomorrow.
Snakke og evangelisere på en bibelsk måte, slik som vi skal snakke mer om i morgen.
So the Lord will add to your numbers, maybe even day by day.
Slik at Gud kan legge nye kristne til menigheten.
Not for the sake of numbers or being popular to the world.
Ikke for at man skal få høye tall eller være populære.
But so that Christ can receive the reward for his suffering as his church grows.
Slik at Jesus kan motta sin ære og pris for den måten han led på for oss.
Now turn over quickly to Acts chapter 4.
Rask til Apostelgjerningene.
We're going to look at verses
32-37.
And we are almost finished.
Og så er vi snart ferdig.
God's word tells us this. Now the full number of those who believed were of one heart and soul, and no one said that any of the things that belonged to him was his own, but they had everything in common. And with great power the apostles were giving their testimony to the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. There was not a needy person among them, for as many as were owners of lands or houses sold them and brought the proceeds of what was sold and laid it at the apostles' feet, and it was distributed to each as any had need. Thus Joseph, who was called by the apostles Barnabas, which means son of encouragement, a Levite, a native of Cyprus, sold a field that belonged to him and brought the money and laid it at the apostles' feet. You know, poverty is a great tragedy in our world today.
Rikdom er en stor fattigdom er en stor tragedie i verden i dag.
But it could be eradicated. It could be done away with.
Det kan faktisk forandres.
If the Christian church lived up to its command by God.
Hvis den kristne kirken hadde gjort faktisk det Gud sa sagt.
To care for those in need.
Og ta hånd om de som lider nød.
We wouldn't have to rely on governments, good or bad. We wouldn't have to rely on banks. We wouldn't have to rely on insurance companies. We'd be able to rely on one another. You need to remember that when people came to faith in Christ 2,000 years ago, many of them were already in poverty. most of them.
Så var veldig mange av dem allerede fattige, de fleste av dem.
And those who had good jobs or had good standing in the community.
De som hadde en god jobb eller som hadde en god hadde et godt rykte eller hadde en god standard I samfunnet.
Often lost that when they came to faith in Christ, it was taken away from them.
De mista ofte det når de kom til Kristus.
So many people were losing everything to come to Christ.
Så veldig mange mista absolutt alt når de kom til Jesus.
And so those who had made sure that those who had not were provided for.
Slik at de som kom inn I menigheten og hadde mye, de sørget for at de som ikke hadde noe fikk.
And so this is not a command for all of you to sell your homes.
Dette betyr ikke at alle skal selge hjemmene sine.
And to buy one big farm and live on that farm together.
Og flytte til en stor farm alle sammen.
It wouldn't be wrong to do that. But sometimes Christians will look at passages like this and see them as commands as opposed to narrative stories about what was happening in the church at that time.
Noen ganger så ser kristne på historier som dette som kommandoer og befalinger I stedet for å se at dette her faktisk det som skjedde I den første kristne menighet.
But even in these narratives we see patterns of behavior, patterns of life to follow.
Men også I disse tekstene her så ser vi mønster og tips som vi skal følge.
One more passage, Philippians 2, 1-4.
En passage til.
And then we'll finish.
Filipperne 1, 1-4.
Philippians 2, 1-4.
Ja, Filipperbrevet 2, vers 1-4.
I think I've said just one more and we'll finish a couple of times. So, yes. So, okay. I think I really, really mean it this time. Philippians 2, 1-4. This is so very important to the body life of the church. I'm sorry, go ahead. I sometimes say ministry is always easier when people are not involved. Of course, that's a joke. But every joke has some truth in it. Here's what the Word of God says. So there, if there is any encouragement in Christ, any comfort from love, any participation in the Spirit, any affection and sympathy, complete my joy by being of the same mind, having the same love, being in full accord and of one mind. Do nothing from rivalry or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. One of the things that will kill this group, kill this church before it starts,
noe som ville drepe denne gruppa her,
is selfishness.
Egoisme.
Is asking the question, what's in it for me?
Begynner å stille spørsmålet, hva får jeg ut av dette?
Instead of asking, how will Christ be glorified through me and through us?
Istedet for å ha hele fokuset, hvordan får Jesus ære I det vi gjør?
And one of the ways that Satan works to make people selfish,
og en av måtene som djevelen gjør for å få menneskene egoistiske,
especially in the church,
spesielt I menigheten,
is through gossip.
Gjennom sladring.
Gossip.
Sladring.
Gossip in the church sounds like this.
Yeah,
I was just waiting. He was just waiting.
Yeah. Hang it on. Sladring I menigheten høres som dette.
Shane, I'm only going to tell you this about Geir, so you can pray.
Shane, jeg skal bare si dette her til deg om Geir, sånn at du kan be for ham.
See how that gossip was dressed up?
Ser du hvordan jeg kledde på den sladderen?
It was dressed up as care.
Jeg påkledde lot som det liksom virka som at jeg brydde meg.
But we really just wanted to share the information we had about someone else.
Men vi ville egentlig bare dele informasjonen som vi hadde om den andre.
Never share anything about anyone in the church unless you have that person's permission to share it.
aldri del noe med noen om noen andre I menigheten utenom hvis du ikke har tillatelse fra dem.
Even if it is something as important as prayer.
Selv om hvis det noe så viktig som bønn.
Now, if someone is in a bad car accident and can't speak for themselves,
hvis noen en bilulykke og ikke kan snakke for dem,
we're not going to wait for them to be able to talk to us to ask them if we could pray for them.
Right.
We're going to join hands, drop to our knees, and pray for our brother and sister because that's the right thing to do. But if someone shares a personal concern with you,
men hvis noen deler en personlig bekymring,
it should never go beyond that conversation unless the person who is sharing has given their permission.
Så skal det aldri gå forbi den samtalen der, gå videre for utenom hvis en av dem har gitt beskjed og tillatelse.
Because if you share that information with others, even with good intentions.
Så hvis du deler den informasjonen med andre, selv om du har gode intensjoner,
you have violated a trust with that other person.
Så har du brutt en tillit hos den personen.
And you have, at least for that moment, negatively affected your relationship.
Og da har du faktisk akkurat I det siste punktet gjort forholdet mer negativt.
And gossip breeds gossip.
Og sladder, det fører til mer sladder.
For when I say, Shane, I want to share this with you about Geir so you can pray, Shane then feels comfortable to share something with me about Greta so that I can pray.
Hvis jeg sier noe om Geir til Shane for liksom be, så plutselig så sier Shane noe tilbake til meg om Greta for at jeg skal be.
And then I go to Greta and I say, Greta, I'm sorry to hear what you're struggling with. Shane told me.
Og så går jeg til Greta, så sier jeg, det trist å høre det du sliter med.
And I go to her out of love, because I want to show my care for her.
Og jeg går til henne I kjærlighet, for at jeg vil bry meg om henne.
And then Greta tells Bjorn, Shane told Tony, what was going on?
Så sier Greta til Bjorn, at Tony fortalte et eller annet.
Shane
fortalte det.
Now Bjorn then goes to Shane.
Så går Bjorn til Shane.
And says, why are you telling Tony what Greta told you?
Hvorfor sier du til Tony det som Greta fortalte til deg?
So if there is any encouragement in Christ, any comfort from love, any participation in the Spirit, any affection and sympathy, complete my joy by being of the same mind, having the same love, being in full accord, and of one mind. Do nothing from rivalry or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Gossip and selfishness destroys unity. Gossip and selfishness destroys churches. Gossip and selfishness destroys lives.
Sladder og egoisme ødelegger enheten. Sladder og egoisme ødelegger menigheten.
So as this small body grows in the likeness of Christ.
Så som denne lille kroppen forsamlinga vokser I Kristus.
Protect the unity of this body.
Beskytt enheten I denne.
By putting others before yourself.
Ved å sette andre foran deg selv.
By seeing others in the body more important than yourself.
Ved å se på andre I forsamlingen som viktigere enn deg selv.
And by never talking about others in the body without their permission.
Aldri snakke om noen andre I menigheten uten deres tillatelse.
Okay. So we've looked at the body life, we've looked at the mission of the church.
Vi har sett på kirkens oppdrag.
The leadership of the church.
Kirkens lederskap.
The body life of the church.
Og kirkens liv.
So we got through three characteristics.
Vi kom gjennom tre karakteristikker.
I hope to get through six tomorrow.
Jeg håper å komme gjennom seks I morgen.
You have to stay in the way.
Well, my brother, that would be a blessing to me, I assure you. But my wife would have something to say. She wants me home, and I miss her dearly. So.
Amen. Thank you. Vi tar litt sånn spørsmål og kommentarer, men først så tar vi nattverd. First we take communion.
Okay, great.
And right after that, maybe someone has to leave because it's late.
Sure.
But I want everyone to be part of the communion.
Yes, amen.
So når vi kommer sammen som kristne, så det alltid Jesus Kristus som skal være I fokus det han har gjort.
Guds ord, og Guds ord sier også til oss at kristne, vi deler nattverd sammen, og det gjør vi for å minnes det som Jesus har gjort. Så når vi, gjør dette, når vi bryter brødet og vi drikker jusen i dette tilfellet, så husk på hvem vi er, hva tror vi på, og husk at det som Jesus gjorde var nok. Det er ferdig, det er komplett. Just saying that when we break the bread and we drink the wine, juice today, let's remember Christ.
Amen.
Let's remember who we are, what we believe, why we are here, and what Christ did for us on that cross is enough. It's enough.
Amen.
It is finished. It is finished.
Amen.
So this is the body of Christ, the third Jesu regimen. På samme måte så utøvde han sitt blod for oss. The same way his blood was shed for us. This is the blood of Christ. That is the blood. Let's pray. We also will pray today for the situation in Algeria. Is that a country?
Algeria?
Yeah. The Islam terrorists has taken over a Statoil, a Norwegian oil company's station. But there has been a military action there now. We don't know the results, but there are.
Still going on.
Probably a lot of hostages killed and people in.
At least nine Norwegians.
Norwegians, Americans, a lot of people from all over, nine different nations.
And Talak's father, he is at the station next to it. So we pray for him.
Yes.
So we just pray for that situation, and we.
Talak, what is your father's name?
Tor Egil.
Yes. Så, yes. Far himmelen, vi bare kommer fram for deg i Jesu Kristi navn og takker deg for denne stunden her. Tusen takk, Jesus, for at vi kan samles i ditt ord. Takk, Herre, for det vi har hørt i dag om menighet og menighetsliv, og hva ditt ord sier om det, Herre. må du hjelpe oss å adlyde alt dette, praktisere det i kjærlighet og gjøre slik som det du vil, Jesus. For vi vil tjene deg og ikke mennesker, Herre. Og Herre Jesus, jeg vil også bare legge frem Tor Egil for deg, far til Tallak. Herre Jesus, du ser at han er i Algerie der nede, og du, vi har ber helt konkret for han nå, for hans sikkerhet, men også for de andre nordmennene der nede. Vi ber om sikkerhet for de alle sammen, og ber om at de skal bli bevart, Herre Jesus. Så vet vi, Herre Jesus, at det er ikke alt som skjer i denne verden som vi har sjans til å forstå, Jesus, men vi vet at du er allmektig. Du kan snu alt til det gode. Måtte denne situasjonen også, som er tragisk så langt, måtte den føre til noe positivt for ditt rike. Den kunne føre til frelse. Den kunne føre til at ditt rike gikk fram, Herre. Og Herre Jesus Kristus, vi bare priser deg, og vi tilber deg. Og vi takker deg igjen for denne kvelden her. Takk for fellesskapet. Takk for at vi kan samles i ditt navn, Herre Jesus, og priser og tilber deg. Herre, tusen takk for det som du har gjort for oss. Takk for det som du gjorde på korset, på Golgata, på hver en av oss. Takk, Herre, for at jeg har fått lov til å ta imot din nåde og din tilgivelse. Herre, vi bare priser ditt hellige navn, fordi at du er Gud. Vi takker deg, Jesus, fordi at du kom, og du gikk ned fra tronen i himmelen, for å dø på våre synder, Herre Jesus. Tusen takk for at vi som sitter her i dag har fått lov til å ta imot din nåde og din tilgivelse, og fått en ny start, Herre Jesus. Og tusen takk, Herre, for at din nåde er ny hver dag. Takk for at når vi faller og detter, så reiser du oss opp. Og takk for at ditt ord og dine løfter sier at vi som er i din hånd skal aldri gå fortapt, Jesus. Du skal alltid holde fast på oss. Og det takker vi deg for, dine fantastiske store løfter. Velsign resten av denne kvelden og natta, og denne forsamlingen her i ditt hellige navn, Jesus. Amen.
Amen.
Amen. Spørsmål, questions. Jeg har jo noen som har noen kommentarer eller spørsmål. På lørdag så skal Tony skal døpe jeg, sånn at vi kommer til å ha dåp i mest sannsynlig i sjøen.
Pool.
A very big pool. Call the North Sea.
Men vi får se hvordan det går. Men enten så skal vi ha det, vet dere, en basseng åpent.
Say yes.
Jeg kunne
bare være tirsdag. Is this good news?
Is that good news?
Well, if it's something other than the North Sea, it's good news.
I think the pool at the school is open. I go there and swim every Tuesday.
Wonderful.
He said Tuesday, though.
Yeah. But now we
know who has the keys.
Yes.
There you go. Thank you, brother. God bless you both. God bless you both.
Men hvertfall så skal vi ha en dåp der da, og der borte. Så da er du velkommen. Jeg kan sende ut melding når klokkeslettet blir.
Du er nede i bassenget, du er bare hiver deg ut i, og lykke til, ja. Ikke bassen, eller noe sånt, bare
bassenget. Nei, bare, ja.
Okay, what did I miss?
No, we are just inviting for the
wonderful for baptism.
Yeah.
Wonderful. Yes. Special day.
Ellers så har jeg møte i morgen kveld. Det fikk kanskje den med hos Geir og Sandra fra 8, for de som vil komme.